hay'adda World Vision ayaa lagu eedeeyay in lacagaha gargaarka la siiyo ee loogu talagalay dhulka Falastiiniyiintu degto la hareer mariyo oo lacagahaasi lagu maalgeliyo kooxda Xamaas ee dagaalyahanada ahi. Hay'addaas caalamiga ah ayaa eedeymahaasi loo soo jeediyey beenisay, sheegtayna inaanan wax sal iyo raad aanan ku lahayn. Dowladda dhexe ee Australia ayaa xanibtay lacagaha gargaarka World Vision qaybteeda Gaza. Madaxa World Vision ee deegaanka Gaza ee 6 sano maamulka hayay ayaa si cad loogu eedeeyay inuu maalgelinayay kooxda Xamaas si ay hub ugu iibsadaan. Sarkaal u hadlay Israa'iili oo qaabilsan Gaza ayaa yiri:
After a long investigation, it was clear that Hamas is using the money which the world donates for the international organizations such as World Vision in Gaza. And the evidence is the confession of the detainee Mohammed al-Halabi, the director of the organization in Gaza, that he was transferring money to Hamas, millions of dollars.
Baaritaano dheer kadib waxaa cadaatay in Hamas ay isticmaalaysay lacagaha adduunka ugu deeqayay hay'adaha caalamiga ah sida World Vision, waxaana daliil u ah buu yiri xariga Mohammed al-Halabi waa ninka madaxa ka ah hay'addaasi Gaza, isagoo lacagahaasina u dirayay baa la yiri dagaalyahanada ururka Xamaas malaayiin dollar. Madaxa guud ee hay'adda World Vision ee Australia ayaa arintaasi aad ula yaabay eedeymaha loo soo jeediyey maamulka Gaza ninka u qaabilsan, isagoo weliba ahaa buu yiri nin aad loo sharfo lana soo baaray ka hor intaanan xilkaasi loo dhiibin. Mr. al-Halabi ayaa lagu eedeeyay inuu gudbiyey lacag dhan 66 milyan oo dollar, laakiin ururka Xamaas oo wadamo badan u yaqaanaan inuu yahay urur argagixiso oo Australia ay ka mid tahay ayaa sheegay in aanay xiriir la lahayn ninka madaxda ka ah World Vision ee Gaza al-Halabi.